Isaiah 3. OPetro noJohane bakhuphukela ethempelini ngenxa lokukhuleka elesishiyagalolunye. Kwase kulethwa indoda ethile eyisishoshwa sesiswini sikanina ababeyibeka mihla ngemihla ngasemnyango wethempeli othiwa womuhle ukuba icele ukwabela izipho kwabangenayo ethempelini. Kwathi kubabone oPetro noJohane beza kungena ethempelini wacela ukwabela isipho. Kepha uPetro wamgqolozela kanye noJohane wathi sibheke. Wayesebabheka ethemba ukuba amukele utho kubo. Kodwa uPetro wathi isiliva negolide anginalo, kepha lokho enginakho ngikupha khona egameni kaJesu Kristu waseNazaretha, hamba. Wayesembamba ngesandla sokunene wamsukumisa, kwaqina masinyane ezinyawo zakhe namaqakala. Egquma wema wahamba, wangena nabo ethempelini ehamba egquma emdumisa uNkulunkulu. Abantu bonke bambona ehamba edumisa uNkulunkulu, kepha basebemazi ukuba nguyena owayehlalela ukuphiwa ngasemnyango omuhle wethempeli, behlelwa ngokwesaba nokumangala ngokwenzakele kuye. Esebambelele koPetro noJohane, bonke abantu bagijimela kubo emphemeni othiwa kaSolomoni besaba kakhulu. Khona uPetro ebona lokho, wathatha wathi kubantu, madoda ka-Israyeli, nimangalelani ngalona, nisiqolozelelani ngokungathi simenze ukuba hambe ngawethu amandla nangokwethu kukholwa na? UNkulunkulu ka-Abrahama, noNkulunkulu ka-Isaka, noNkulunkulu kaJakobe, uNkulunkulu wabobaba bethu, uyidumisile inceku yakhe uJesu nayikhaphelana nayiphika ebusweni bukaPilati, yena esenqumile ukuyikhulula. Kepha nina namphika ongcwele olungileyo, nacela ukuba niphiwe ongumbulali. Nayibulala inkosi yokuphila ayivusayo uNkulunkulu kwabafileyo, esingofakazi bakho thina. Ngokukholwa egameni layo lo enimbonayo nenimazi igama layo lamenza aqine, nokukholwa ngaye kumnikele impilo phambi kwenu nonke. Kalokhu bazalwane, ngiyazi ukuthi nenza lokhu ngokungazi njengabo ababusi benu. Kepha lokho uNkulunkulu akumemezela ngaphambili ngomlomo ngabaprofethi bonke ukuthi uKristu wakhe uyakuhlupheka ukugcwalisile kanje. Ngalokhu phendukani guquke kuba kuhlangulwe izono zenu, kuze kufike izikhathi zokuhlunyelela ezivela embusweni benkosi nokuba ithume uKristu Jesu enimiseleyo. Okumele ukuba izulu imamukele kuze kube izikhathi zokubuyisela kwakho konke kuNkulunkulu akhuluma ngakho ngomlomo wabaprofethi bakhe abangcwele kusukela kwaphakade. UMose kambe wathi, iNkosi uNkulunkulu iyakunivusela umprofethi kubazane benu njengami, niyakumlalela kukho konke azakukukhuluma kini. Kuyakuthi wonke umuntu ongayi kumlalela lo mprofethi uyakuchithwa kubantu. Yebo, nabaprofethi bonke kusukela kuSamueli nabamlandelayo bonke abakhulumileyo bamemezela lezo zinsuku. Nina ningamadodana abaprofethi nawesivumelano uNkulunkulu aseze nawo yihlo ethi ku-Abrahama, ngenzalo yakhe yakubusiswa imindeni yonke yomhlaba. UNkulunkulu eseyivusile inceku yakhe wayithumela kini kuqala ukunibusisa ngokuniguqula kube yilo nalo kini ebubini bakhe.